Yege Man 95, Lucky Uni forever. Time for the business, time for the door. Hakuna resness, marezi na wapa show. Mda wa biashara, usirete masihala. Usikai kijiweni na kugongea sigala. Pesa dalali liweze kunga. Siku silari minasaka chapa, minasaka chapa, minasaka dala. Nimechoka poor life, nalitaka good life. Fan man nigga, kuna kujivunga. Kuna pesa why, mke kumchunga. Money banki, steam fegi, na madogo na kalisha, kuna kubeti. Wanawapeleka mchaka mchaka na sijali wamechoka. Maisha yao atapa tapa na mibangi washatata. Hawajui kutafuta kazi kupiga mendore. Chana shalo usiku bonge la shore. Na wataki kama smarti. Hacha hizo wana mpanga mikakati. Kuwa bize, kuwa bize. I told the motherfuckers this life no easy. Nigga saka do, achana na ubi show. Saka mkwanza mbaka kudokuwa shikamo. Kumbuka birthday, jua kuna death day. Wakati ndio huu, tutubiri mbaka uze.
Tafuta futa sarari, usiku mchana mie sirari. Mina waza dorari. Na tafuta futa sarari, usiku mchana mie sirari. Mina waza dorari.
Kupa pesa iwapo livuja jasho, ila kama ya baba yako itumie mbaka mwisho. Nauza nyumba na weka ishima babi. Tozi unauza sula mkoni unachapa ha? Sema uongo ila ukweli ndo tamata. Nikipa mie hata nye mtafata. Kambi na weka geto sio popote kambi. Muni na jenga msimamo sezi kuishi kama zombi. Najituma siendekezu vivu. Yote na yofanya mvumilivu hula mbivu. Naishi kijamaa sisubiri niletewe. Stiti mtoto wa mtaa na jikwamua mwenyewe. Dele na haso ni kisaka mapene. Sokoni nafanya komasho kusu ziki mnene. Nasaka mapene usiku mnene na uwa sikati tamaa. Kipata mapene kutaka jitani kutaka zipele kibaa. Mashalo mtazidi ngoja midi show life tapu. Geto pamba pea moja na uji kunikuta mtapu. Saka hela usiulize mchawi nani. Kuja kushtuka wezako wako ewani. Budget ni mtegu wa noti apendi mtu napendwa kochi. Mapenzi bila noti hakuna wakumpeti.
Futa futa sarari, usiku mchana mie sirari. Mina waza dorari. Natafuta futa sarari, usiku mchana mie sirari. Mina waza dorari.